Hezekiah 15 verse 1. Izwi likaJehova lafika kimi lathi, verse 2. Ndodana yomuntu umuthi womvini udlula ngani imithi yonke? Igatsha lomvini eliphakathi kwemithi yasehlathini na? Verse 3. Kuyakuthathwa kuwo umuthi wokwenza umsebenzi noma kuthathe kuwo isikhonkwane ukuphanyeka kuso isitsha na? Verse 4. Bheka, uyafakwa emlilweni ukuba udliwe, ziqedwe ngumlilo izihloko zawo zombili, kuhanguke okuphakathi kwazo, usulungele umsebenzi na? Verse 5. Bheka, usaphelela wenziwanga waba ngokomsebenzi, kakhulu kangakanani lapho umlilo uqedile wahanguka uyobe usenziwa ube ngokomsebenzi na? Verse 6. Ngalokho isho kanje inkosi uJehova ithi, njengomuthi womvini phakathi kwemithi yasehlathini engunike umlilo ukuba uqedwe, kanjalo ngiyakunikela abakhileyo eJerusalema. Verse 7. Ngiyakubhekisa ubuso bami bumelane nabo. Baphumile emlilweni kepha umlilo uyakubaqeda. Niyakwazi ukuthi nginguJehova lapho ngibhekisa ubuso bami bumelane nabo. Verse 8. Ngiyakwenza izwe libe incithakalo ngokuba benze isiphambeko, isho inkosi uJehova.